E ei se whaala potopotonga fōu o tangata e mulimuli i le tāpua inga Keresiano, o lo tau mawhai e suia le vaaiele ka le sia ma le au tāpua i Keresiano, i le auso e whaafafine, lesbians, pe i tūpā tutusa. O le whaalapo tupotonga he whaingoina o le Equal Voices, ma na whaiera lātou sauninga mua mua i le malu malu o le ekalesia Engelani St. James Anglican Church i le aso ananafi. E au fie le sauninga se whaato esenga i tangata na sauaina e ekalesia, ona o lo lātou tūlanga wha le tangata, lea e whaingoina o i tūpā LGBTI. O se tasi na whaavaina le Equal Voices, o le ali i o Benjamin O. O se alii e afua mai i Malaysia. Na ia tā ua olona olanga ātoa, na tā pua i malona ainga i le Ekalesia Katoliko Roma i Malaysia, a ele i malanga mai i Ausetalia nei.
Church was for Malaysian Catholics a very, very, very important part of community life, family life. And then I remember growing up having nightly prayers, you know, it's very much a part of who you are.
I le teimi o talavo, na ia langona I nai, o ia o se whaafafine, ma na ia whaalia, e le I whaingo fia o na talia ina e le lotu, marana e kāle sia I au se talia nei, lona tūlanga whaale tangata o se whaafafine.
I thought that Australia might have passed that, but that wasn't the case. I heard church leaders, Catholic leaders, saying things that were very, very demoralizing and dehumanizing. So that was part of the experience.
O le sauninga na taitaia e whaife aua e kalesia Engelani, le e kalesia so whaatasi le uniting, ma le e kalesia Katoliko Roma, na a waifo I ai le sauninga, le unungali I o Elaine ma John Deitch. O le awai o le ulungali I le nei, o le fia whaato ese I le lātama o Mark Deitch, na te le tausanga o lāte ena, lona tūlanga wha le tangata o se whaafafine, mai uai ina whiangai Mark, mai ni whaafita uli wha ale mawhauwhau, ma taumawhai e pūle ilona ola.
I know that there are mothers out there who want to also say, I'm sorry. Sorry for things like, for praying that God would heal you when there was nothing to heal. God accepts you just as you are, and we need to accept you just as you are, and we're sorry that we didn't always do that.
O le toatele lava o ena a wai I le sauninga, o tangata I tūpā LGBTI, e mulimuli matāpua I Keresiano. A ena a wai fo I ai manisi e langolango I le mau, e le o ni whaafafine pe LGBTI, e pe o le tamaita I o Wilma Viswanathan e afua mai Sri Lanka. Ma e tāpua I ile e kālesia so o whātasi. Na ia whaalia, ana tutusa umā I ātatau wa tangata, ua levaona iai ile a I ātatau I tangata LGBTI e whaai poipoai.
I've always stood up for human rights, and I think this is a right that all God's children must have. If I have this right to marry who I wanted to marry, why aren't we giving the same right to the LGBTQI peoples.
O se tasi o whaifi au na taitaia le sauninga o Reverend Andrew Semple, le whaifi au o le ekalesia Engelani St. James, maana ia saunoa, e tele ekalesia Keresiano, e le o talia ina ato atoa le tūlanga wha le tangata o tangata LGBTI, ma o se ama tangata ua, le whaia o se wha ato esenga.